mukwano wagenda atera wanyiga na yatenze mpisibwa bubi mu mutima mpulira bubi koma okeno jonda beko oba sijo ngenderera we nali manyi mwavawo ate namba yo yamulako
amulaba mungambire
mpulira oyo mulamu bwange bule nomumatiga
oyamulaba mungambire
mpisibwa oyo mutima gwange bule nomulusubo
amulaba mungambire
Nasobya luli naye kati nategeera amazima
Oyamulaba mungambire
Mpulira oyo bulamu bwange bule nomumatiga
Kabite wankola bubi mukwano n'ogenda omutima gwange waleka mbibajjo Z'omuntu eyayanyiriranga ngeze nkoze kuzera bayo bulamu bukwawo Kati nabatuzoganya bawadde omwaganya babeera bageye nosako n'okusaganya Kabite twalira umu mukwano n'ongamba ndi kapani ku ndongo paka omukadde Labayo waise male mukwano wechaze wera vide ndi wakole chirairo
Amulaba mungambire
Mpulira oyo bulamu bwange bule nomumatiga
Oyamulaba mungambire
Mpisibwa oyo mutima gwange bule nomulusubo
Amulaba mungambire
Nasobya luli naye kati nategeera amazima
Oyamulaba mungambire
Mpulira oyo bulamu bwange bule nomumatiga
Kimanyi kyempulira mulyo kifiringa naye abali olyomi nkulaba obesigambye Namala nezuula byosinga okwagala ere wange kyensula nze byebyoka byennyina Yoyayoyayoya bulijjo oyagala ndeete kuba mu byange byennyina gwe gwe nsinga okwagala
Amulaba mungambire
Mpulira oyo bulamu bwange bule nomumatiga
Oyamulaba mungambire
Mpisibwa oyo mutima gwange bule nomulusubo
Amulaba mungambire
Nasobya luli naye kati nategeera amazima
Oyamulaba mungambire
Mpulira oyo bulamu bwange bule nomumatiga
Sigadde mu ddungu lya laavu obw'omuwe watali muyambi muli numu okuzama Taputa ya laavu ze nali nagikalawo naye bwe nakuliro mutima gunyuziza Walemwa okuzuula n'ekitundu ky'ogwamu ku mutima gwange gwali munambemu
Amulaba mungambire
Mpulira oyo bulamu bwange bule nomumatiga
Oyamulaba mungambire
Mpisibwa oyo mutima gwange bule nomulusubo
Amulaba mungambire
Nasobya luli naye kati nategeera amazima
Oyamulaba mungambire
Mpulira oyo bulamu bwange bule nomumatiga
Amulaba mungambire
Mpisibwa oyo mutima gwange bule nomulusubo
Oyamulaba mungambire
Nasobya luli naye kati nategeera amazima
Amulaba mungambire
Mpulira oyo bulamu bwange bule nomumatiga
Oyamulaba mungambire